trendybeats.com.
Vijana barubaru na wewe. Sipendi fundi wangu wanguo. Ile dress yako ameweka sana, taku sana. If only I could buy you Gucci or Dior. A girl toto I could be a jaluo. Noti ya tao upanguzie makamasi. How I wish pesa hazinge nishinda mbio. But if wishes were horses, ninge iba moja ngong race course. Picha Mona Lisa toye nike yako. Jafanya anything just because. Just because. If wishes were horses, ninge iba moja ngong race course. Picha Mona Lisa toye nike yako. Jafanya anything just because. Kirubi yange niachia mali, ungefurahi. Yangote yange kwa jirani, ungefurahi. Ibete tozi jama mangena, ungefurahi. Chandaria wange adopt mtu mzima, ungefurahi. Kirubi yange niachia mali, ungefurahi. Yangote yange kwa jirani, ungefurahi. Ibete tozi jama mangena, ungefurahi. Chandaria wange adopt mtu mzima.
Iva shinda huda. Kwani we ni bama juu umebeba nyama. Mini dere wa mat ni pin manamba. Mtoto moja beauty riri tundwa na kufana. Tuesday ikifika galari yangu na jaza. Project ya Picasso we ni atwa kiawanga. Nila mbendimu ja vile we ni msawa. Nime kusoma graduation yukigawa. We ni mfly kushinda hostess ndakosa aje unga. Louis V saini tricky but camera uneza dunga. Ni kufunge macho permanently kama ruga. Standards tunaset kina dufando atastuka. Kauna penda gardens, kuna masinde muliro. Na kandizi uneza harvest, ujishibishe marigo. Maria stops, hatu smami. Watoto ni chwani, tight nuts, kitandani.
Horses, ninge iba moja ngongesko. Picha Mona Lisa ntoe nike yako. Tafanya anything just because. Kirubi yange nyechia mali, ungefurai. Yangote yange kwa jirani, ungefurai. Ibete toldi jama mangena, ungefurai. Chandaria wange adopt mtu mzima, ungefurai. Rubi yange nyeche mali, ungefurai. Yote yange kwa jirani, ungefurai. Ibete toldi jama mangena, ungefurai. Chandaria wange adopt mtu mzima.
More music on trendybeats.com.